Freedom Music.
Açar sma.
Tazinam video. Eri çıktı ya bu da da deki.
Christmas Pasal.
Sade tu, sade tu.
Only one.
Mansi Price. Ki tu sakinim sima akum sima köri var.
Esi sanayım o.
Bırak aça papo, işte sapo taçı.
Hura.
Nimeyi pende sana çubi ayakı. İnaştuşa. Aşantı şiana. Ani kwenye uzimzi ya ba.
Toto shi.
Kama picha chume kame kula, pagala me kula, banta me kula. Wana kupaka chamas, puteso me kula, chalala me kula. Wana kame picha, wana kuhamta sani chani kame kula, kuba me kula, kiruga me kula. Wana kwa wambola pote, wana kame kula, tege chame kula, wana kame kula. Wana kupaka chabacha, wana kame kula, kauna me kula, puncha me kula. Wana kuwa bagamoyo. Kuja kubo soko pe wana kanda fiba. Wana chuepa fiba. Chumari Paulo wana kanda fiba. Wana chuepa fiba. Champion Emilio wana kanda fiba. Wana chuepa fiba. Kuma chusibachi wana chuepa fiba. Wana kanda fiba. Asiliyo. Asina piri kram topagawe. Kram tutachawe. Kram topagawe. Kram kuma chusibachi kram topagawe. Kram tutachawe. Kram topagawe. Kram to manzi. Kram topagawe. Kram tutachawe. Kram topagawe. Yo ha ha. Kama kwenye lodi kuna njia urako sipiche, urako sipiche, urako. Kama kwenye lodi kuna njia urako sipiche, urako sipiche, urako. Kama kwenye lodi kuna njia urako sipiche, urako sipiche, urako. Kama kwenye lodi kuna njia urako sipiche, urako sipiche, urako. Tacha de watu programu we.
Tacha shawari we. Wizi sani.
Wana chola zia baria, kama neno akwambiwa, kama neno akwambiwa. Wana chola zia baria, kama neno akwambiwa, kama neno akwambiwa. Wana chola zia baria, chola zia baria, kama neno akwambiwa. Chola zia baria, chola zia baria, neno akwambiwa. Kupie mamluki, tacha ngo tacha suti. Kupie mamluki, utacha ngo tacha suti. Nikipie mamluki, tacha nguo tacha suti. Kama wana complain, atonge saifi wanafanya action. Fanya unaeka caption, mabaharia wamefika kwa captain. Maria Babdus kalita zungu, wamemwaga unkalugu. Waiti machizu wa kingugu, kisesa pija minanda kama ya mpugu. Sema kwari kino toni bado zinya skia puya pia. Weasani bado zinya skia puya pia. Ujantani bado zinya skia puya pia. Ujasani bado zinya skia puya pia. Unakawe bado zinya skia puya pia. Ujageta bado zinya skia puya pia. Bagamoyo bado zinya skia puya pia. Ujasani bado zinya skia puya pia. Zinya skia puya pia. Zinya skia puya pia. Kame picha chume kame kula, pagala me kula, banta me kula. Wana kupaka chamas, puteso me kula, kandala me kula. Wana kame picha, wana kuhamza sani, chani kame kula, kuba me kula, suruga me kula. Wana kawambola pochi, wana kame kula, chigitwa me kula, wana kame kula. Wana kupaka chabacha, wana kame kula, kauna me kula, buncha me kula. Wana kuwa bagamoyo, wana kama watoto wanageza. Hawezi kujiongeza kama kambale, yani bado natereza. Nimegiza chewa, kareta pweza. Kama chisi bati pija panga nyike basyo mwete siyo. Mwete siyo, mwete siyo. Pija panga nyike basyo mwete bagala. Mwete bagala, mwete bagala. Pija panga nyike basyo mwete mapoko. Mwete mapoko, mwete mapoko. Pija panga nyike basyo mwete buzan. Kumbuse buzan, kumbuse buzan. Pija panga nyike basyo mwete nari. Wena dulari, wena dulari. Pija panga nyike basyo mwete nabegi. Wena mwote begi, wena mwote begi. Pija panga nyike basyo mwete nabes. Kuma nige pes. Come on, nigga, bitch. Be the fuck I need to pass your way to see y'all. Way to see y'all. Way to see y'all. Way to see y'all. Way to see
y'all. Way to see
Mina in the corner, Royal Commission, Tizimo, Royal Commission, Jan Kids, Royal Commission, Demasomi, Royal Commission, Tizimo, Royal Commission, Royal Commission,
Manaku Zuru Beauty, Mitota South Africa, Mitota Kukela Kela, Mitota Kokotwa, Sharif, Agolide. Watoto Ilala, watoto Muguruni, watoto Mtwara, Mkana Lady. samanjete samegu fakrimbu baga ha ha ha ha watoto alini luangwa watoto tangoma mwangu tiso mwana meneja watoto wa mafarisayo go
Jackie Supplier.com.
Jackie Supplier.com.